easy. Chamo Entertainment.
Sing the name in a praise. You've been to Venice, but I'm on the page. Musani onele mono kuni jajinga. Sing the name in a praise. You've been to Venice, but I'm on the page. Musani onele mono kuni jajinga. Mama ibanga, pachete kera inge. Batate vege, vanatika na ise. So ni kusita vili mbose kutiwa salire. So ni kungenda muli mbose kutiwa njele. So ni kusita vili mbose kutiwa salire. So ni kungenda muli mbose kutiwa njele. Gati kuri chintu uchiwa wa poverty number one.
Imalaba na iripanu. Hello, pressure is here na lebo. Don't set you fight a devil. Aliense ya na vintu vimuka. Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sati oneramo. Viva mbiri wa majamo.
Singine nina fresh. Even to veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Singine nina fresh. Even to veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga.
Mama ivaga, pachete kera inge. Batate ve, vanatika na ise. So ni kusita vili mbose kutiwa salire.
Society nayo imafaka pona pressure. Kaini pa social media aliyose achitika.
Na iwe wangena mupia pressure.
Wayambo pisha life iwe ya leja.
Na iwe wangena mupia pressure.
Wayambo chita vintu aparesa.
Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sapi oneramo. Viva mbiri wa majamo.
Singine nina pressure. Even to veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga. Singine nina fresh. Even to veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni jajinga.
Mama ivaga, pachete kera inge. Batate ve, vanatika na ise. So ni kusita vili mbose kutiwa salire.
Sony
Kung.